Funa ejjirimu ne coin ey'ebitaano onkubire essimu wonna w'oli tukole emikolo egy'obugagga era nga weetegeze bulungi omuvubuka oyo eyankubidde essimu olunaku lw'olwaleero ne mukozesa emikolo ng'ali mu lusuku lwa mukama we ku 07 07 99 31 74 MTN eri 07 06 11 14 2. Yita kwezi namba olunaku olwaleero gwe wenna ali eyo ayagala okukyusa obulamu bwo ng'okoye embeera embi.